Yeah. All right. Talk to me.
Salvation on the beat.
What's up? Banguthando lakho my lovey, phela wena ungithande ngenani. Dango, dango, wonke lo mhlaba ngihambi, abafana nawe kanti baphi. Abekho, abekho, ayangibaboni. Abangani bakho when conversate, when I my love you don't have a say. Phela umuntu wakhe sehluleki, akanamali sehluleki. Ngevalentine vele kthule, ibirthday yakho vele kthule, ikhanda lami vele kthule. Hluleka ukuthenga ngisho usule, into engakhozi ngisho uthure. Kodwa indlela ongayo can never say, enhlizeni yakho can never tell. Sonke lesikhathi lokhu ubhekezela, idarling yabulela. Inhliziyo yakho wanibule, ndangena ndahlala ndakhuleka. Ngakwenza slim angakufebe, ayingase ngiyitika ngaboneli. Abosibongile abonale, kodwa zange wangishiya sekufanele. Wavula inhliziyo wangixole, and angeke nje ngiphinde sekwanele. Kade ngibukisa ngawe emphakathi, neyabangana ngiphathi. Bohle sinjalo uyitopic, bekhuluma ngawe uyinhlekisa. Bekhuluma ngawe nje bathi, solo loku bepapa simbheki. Samtshela lo mfana uzomjikela ingathi ubemkhaphile. Wathi, buka manje uyakhala usetshapi. Enhlizeni yakho my lovey, bekufanele ngabe ngumayinasi. Kodwa indlela ongayo can never tell. Ayisonke lesikhathi lokhu ubekezele. Don't get under the sun, under the cool.